amacembo ndetse hari kwikidodo yemeje kugukunda tirayita tirayita ntabwo no kubesha murondo ngo ndakugumize mu magambo ya zorinda urwo rukundo tirayita
everyday day
kuba urukundo night and day day ntuzigera wicuza ama bay bay ntagukorera igisabwa
everyday day
kuba urukundo night and day day ntuzigera wicuza ama bay bay ntagukorera igisabwa
Get out with you, Zama, babe, babe. Talk about it.